Zinto zimalu kwenzeka Ziyafiki zinto Zibuye zendlule Zinto
Zinto zimalu kwenzeka Ziyafiki zinto zibuye zendlule
Kodwa manje
Sipene nobuzima Sitemba wena sumanja
Zikoni ndabe zimbi nezinhle
Zikoni ndabe zimbi nezinhle Nga umbulalazi
Ezimbi zithini
Incula saka Yela peki Iyabulala
Ezinhle zithini
Isifike Nangulasa Sithola kalamala
Sibabonile abantu bakithi
Sibabonile abantu bakithi Kumabona kude Bengasakwazi ngizukuzinoya
Bengasakwazi
ngizukuyozikhulula Ngenxa yalombulalazwe
Siyifundile indaba emaphepheni
Siyifundile indaba emaphepheni
Sizwile indaba
Bafundisa bexwayisa Yuyingculaza
Abagcini lapho
Banikela ngamajasi Bala
Nekhulumi iBhayibheli
iBhayibheli lithi Wethandu makhelwane wakho njengoba uzithanda
Thina sithina wethu umyalelo ngale ngculaza
Thina sithi wethandu impilo yakho njengoba uzithanda
Sukhombisa kanjani ubuthanda impilo
Kokuba nomngano yedwa Othembekile
Uphinde wenze njani
Ungasebenzisa ijasi Uma uya ucansi
Qaphela naba Khoze Bese Abambatika udliwa Usidi nephepha Impela yabulala
Baba si
zipikambi zafa goma tulu zetu baba zipikambi zafa
sikatwa zitoze
zipikambi
zafa
goma tulu
zetu
baba Amen.